yande joyi emin taji sappo e joyi habaruji meɗen e fulfulde ɗimin Aliou Ñalli Abdoul Moumini yettinta e moɗon. Sembe kibaruji meɗen hannde en haalan dow batu mawludu gaɗeteɗo cota. Mawludu o du ni miccintinen ko gam miccitade jippaki annabi sallallahu alayhi wa sallam waɗete. En nanan du fa hannde en ko himɓe biyata dow batu mawludu gu. Nder sembe habaruji meɗen fa hannde en kalan dow nafakka keɓaka dow jiilaki sogeji ton nder cekantaraji United Region Tilbury. Misali accol jaɓol jakka hanono dekkotoɗo e maire United haaliri ɗum. Yewtere meɗen pindinol hannde haalan dow saɗormaji ɗi duroɓe egga hoɗaɓe tawaɓe nder région Gaya nder département Gaya région Dosso e no fenen daɗɗo heɓiri mosala saɗormaji ɗin. Jamma altine yaade talata noon fotodirte jamma sappo ɗiɗaɓo lewru gaani jamma mo mawludu waɗete gam miccitade he jippaki annabi sallallahu alayhi wa sallam. Hitaane fuu cota kilométreji hemre e lasso e joyi hedde e ñame nder région Dosso mawludu o waɗete. Nani ko Cheikh Barham Boubacar kawjiɗo sigila mawludu cota o wi Michel Djedi wakkati noddunomo e téléphone studio kalangu gam famtinde himɓe.
La majorité des musulmans
ɗuuɗal alsilaame ɓe adanaaru fuu no juula ñalaande mawlidi ngam barke dewtere qur'aniire jippinaane dow niilaaɗo men Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Nder ja mo ɓii aadama fuu heɓay kanko dow woni niilaaɗo cakkitiiɗo. Delle ñalaande dinki makko no haani teddini ngam ñalaande mawne noon yahgo he alsilaame en juulane weltoro e mayri. Batu hikka guuɗo kan woni laawol capanɗe jeego e jeego pere ko woni no waɗe wuro cota.
Julɓere eta goni no kawra illa kenga warde hannden dow pottorɗi mawɗi huɓere ñamay. Misali rompo en waɗata gam heɓude loore ko yahta cota gam waɗude mawludu on. Alkair Mohamed Alkair Ibn Cheikh Attahiru no tawa nder ir himɓe ɓe o wi'i ɗu koye mo weltoro sanne e jaaki mawludu cota o. Nani ko wi'i Mokhtar Mahamadou.
Wallahi wo kan irgogo made kici
wallahi komi lasibi ni jehol yeeso ni wonno heɓi wakkati fuu. Minen eela dow mawuri ɓura hikka gaɗaniiɗo belɗo hoore kan tan yahata cota ngam wuro noon goɗum o diina alsilamagal. To Allah rewete neɗɗo heɓa barke seekuɓe hemanoje niilaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no waɗe. Delle du'a uje maɓɓe no nafan jaaɗo ton. Iɗum beejiniine nokku fuu to himɓe ko watta ujunaaje kawri no juula juura baraje mu'en no ɗuuɗi sanne. Anduɗo laabi ɗi kay accata acce gaɗa. Minen ela lamɗo e paamay Allah
fantimɓe.
Jaɓol jakka mo himɓe ɓe annda ko gon gonno gaɗa ton nder cekantaraje inates accama Allah e soogeji gattaɗi no jiilo nder cekantaraje ɗen. Hannde ni ko ɓuri suuluɗe ardinaaɓe hawju inates ɓen ni woni kippitakiji gonaɗi no gaɗe nder cekantaraje ɗen. Nanga illa lewru mai hitaane duuɓi ujunaaɗe ɗiɗi e sappo e jeetati warde sappo e jeegom lewru septembre hitaane duuɓi ujunaaɗe ɗiɗi e sappo e jeetati himɓe woygu e jeegom maayi. Hanono Salek Alhamdu dekkotoɗo e maire inates haaliri ɗum. Gungu Mamman dentani waddani e habaru um.
Go'o lewru men warde sappo e joyi lewru ndu himɓe capanɗe joyi e jeegom mbara fuu du nder commune inates noon. Kanƴum ɓuri suulude mi wona filla ittol jakka ngol. Ɗum ɗon ko accama illu ko gomnanti hooƴani ɗum laawol wakkati fuu soogeji no en jiilaaki toon. Ka noon hippitere sakitiinde waɗa kena sappo e joyi lewru ndu. Amma baagoto woni maayay nder jeɗɗiire wittiinde nde min ngaɗi batu jooɗa haale ton en dan hoɗorde yaasan kiloji mum lasso e ayaru. Miɗen jiɗi waɗitaade hawriinde gomdo nde min keɓan ñalaande nden ley wuro alsilaamay nder commune inates. Himɓe kaali dow kulle kewɗe e hawriinde nden. Moy noon fuu haali ko yi e ɓernde mum. Ɓe ɗum ɓuri moni naade ɓen ɗo kaali ko njii ndenne nden yimɓe kawri fuu no keɓanan ɗum mosola.
Naatol ndiyam ɓalejen ɗan ni nder maayo meɗen nguuni kan no anndinar no lewru janvier yaade lewru février watta. Hanono joom anndal dow diyeele e beeli gollo ABN fedde leydi mawne hawjiine daane maayo haaliri ɗum. Ko ɓooyi no toɓe ɗum e ko taasiri iluni naatin maayo goo sanne ni woni dalila keewol maggo hikka. Nani ko Kulbali Brema wi'i Rukeya Abdourahmane gam famtinde himɓe.
Hedde
nyamey ɗo no woodi naatol ndiyam maayo ko wiite ilan, ɗum du hantoode lewru novembre ɗam fuɗɗata nadde sembe majjam fuu lewru janvier no. No woodi nder duuɓi gonɗe ɗan yottoto faa le lewru février. E haala ka kalten ka ndiyam maayo ɗam naati ɓurde duuɓi ɗiɗi bittiɗiɗi. Ko waɗi ɗum waɗi ɗum woni ndiyam naatuɗan illu nder lewru uttuɗam kamɓe toɓo ɗungo heɓaango na ko yotti lewru octobre. Maayo ngon fuu heewi tasiri nden ne ndiyam ɗan illuɗan naatuno non ɗan ƴeeñal, ɗum do saaboto ko iɗa ñaama no kuca ko.
Ko ɗum hiisi nder hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati, himɓe millioji nayi e ko deki nder duuniyaaru goni ngala ñageeje lobbe nder ɓaale mum'en. Hano no OMS UNICEF fedde leyɗo duuniyaaru haaliri ɗum nder anndinoore mum'en hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi. Ɗo nder leydi Niger, tawi kaki ministére kawjiiɗo ndiyam e laaɓal ɓalli mbi'i ko holli ko himɓe millioji sappo e tato ngala ñageeje lobbe nder ɓaale mum'en. Dow hemre fuudu laso e tato tan nawtorto ñageeje ɗe. Nani ko Dambaji Ousmane ardiɗo régia fedde kokkoɓe haboru dow ndiyam e laaɓal wi'i Mariama Kenda gam famtinde himɓe.
Jannde ko ministére hawjinde filla ndiyam e laaɓal nden ƴami waɗe nder utte duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum taykakiki holli ko dow hembre nimɓe capanɗe jeɗɗo e jeetato ɓen fuu yaasin njahata ladde nder leydi Niger, ko watto nimɓe millioji sappo e tatom. Dow hembre nimɓe nogay e toto tan min godi ko yahata nder ñageeje ɗo enda nder leydi meɗen Niger, tawi du nimɓe no ngaɗa ñageeje de nimɓe njiɗa nadde nder majje. Ɗum du ɓuri hulƴinde min sanne gam minen goni leydi arandi to nimɓe ɓuri yahde ladde yaasi nder leyɗe hirnaange Afrika ɗen. Saabe majjum waɗi ko hannde min tokkiti e tindinde nimɓe nder wuro Urnu ley région Tawaɗo e nafakka ko ñageeje tawda e ɗonoɗe kinorte.
Rewɓe woronji e jeenawo e sukaaɓe rewɓe Ingelewo diwitaaɓe dillida la sappo e joyi lewru novembre gaɗi du hitaane e ko deki nder juuɗe bomɓe. Nder batu ñalaande ittaande nder leyɗe duuniyaaru gam hisinde sukaaɓe marde bondi, pelle jinganooje himɓe leydi e hakke sukaaɓe kolli mettal ɓerɗe mum'en. Siddiku Moussa mo EHPAD Niger holli ko wurtinde hakke sukaaɓe no haani wi'e ardinaama nder laabi addeteeɗi fuu nder leydi. Alamin Wachar waddani en habaru o.
L'article 3 de la convention
laabi kiite ɗi leyɗe duuniyaaru ngaɗi narral dow mum dodoomal hakke sukaaɓe ko ɗatol tataɓol ɗum ɗum wiyano no suka naatiri junngo no tirtuno e laamu itta ɗum nder junngo baane milliyaruji halkata no feynde kasuɓe njoffete sukaaɓe ɓen keɓeeno iɗum haani waɗeede. An kayni laamu ɗum tiltu e mum noon e waɗa narral hakkunde mum e nimɓe diwtuɓe sukaaɓe ɓen filaade pamral dow majju, ɗum du wona rafi sembe noon. Gasoɗon miccito leydi ndin deki diino junngo dowɗe rol illu capanɗe tati novembre duuɓi ujunere e teme jeenayi e capanɗe jeenayi dow laawol gooto ngol iɗum tawa nder deenol sukaaɓe e ngurdam maɓɓe du ɓe ngaɗiraɗan no wooɗiri. Ko annduɗon ngurdam sukaaɓe watta sahanaa ɓe ƴuwi nder juuɗe ɓiɓɓe bomɓe ɓe noon maane ɓe tawa nder nokkuure to hakkilloji maɓɓe pukkino.
Alal hawrino fedde dental leyɗe Afrique hanti toon Addis Abeba leydi Éthiopie. Ardiɓe leyɗe Afrique nder hawrin nde ni kaali dow kulle kewɗe, misali ƴewtinaaki filla itte are nanneteeɗe nder leyɗe Afrique e ceede ɗe leydi fuu tawaane nder fedde nde haani yoɓude. Paul Kagame ardiɗo leydi Rwanda kan ardi hawrine de, kanko du waɗi ɗum ƴewtini laabi ɗi fuu ngam moƴƴinde sigilaaji ɗin. Tarnan Ahmed Fuday waddani e habaru o. Nder hawrine de ardiɓe leyɗe Afrique ƴewtinaaki caka mum'en dow filla moƴƴinol sigila golle fedde de, hano no ɗerol jeune Afrique gol haaliri ɗum. Misali ɓe mbi'i ɗum ƴewtino no cingol bureau kawjiɗo golle fedde de waɗirte. Ɓe ƴami du fa hannden ardiɓe ƴewtinaaki golle bureau o gartire jeegom, gannde ni ɓe gartirama jeegom hanno ɓe kaaliri ɗum dollar ujunaaji keme joyi goni ɗe baroytaake. Nden ne ɗum huyfinan dongal maɓɓe e nafowan du togom. Himɓe jeegom ardo to ɓe ƴewtinaaki bureau ɓe du himɓe leyɗe Afrique mawɓe anndaaɓe kan en nder balla woduɓe ñeñal dow laabi adol himɓe golle cuɓoytoɓe. Hano no ɗerol jeune Afrique gol haaliri ɗum. Nder hawrine de ni ardiɓe leyɗe Afrique ɓen gaɗi filla joɓol itte are nanneteɗe nder Afrique. Ɓe ƴami du fa hannden ko watte ceede gon kawri gan duruudidde ɓiɗɗam bonɗaku herñere e ñifol kiitoygom illa koye mawnayi. Dollar millioji keme nayi wi'a hawri, amma dollar millioji lesoy tati tan keɓa. Hande mbattu sappo e go aɓu hirane hiro indirango festival émergence fuɗɗete ɗo nder huɓere ñamay. Hiro goɗu ni théâtre théâtreji e fijo ñamminoji himɓe gatte nder mum. Nder hiroji ɗiɗu nder bangeje himɓe garta ƴeewaɗi. Hikka wuro Seno commune 5 suɓa balɗe jeegom du batu gu watta. Nani ko Oumaru Boubacar ardiɗo batu gu biyeteɗo beto wi'i dow sigila maggu.
C'est un festival qui se veut
pire non ngada tengo chaka himbe fijoo beedo nyenyube non kollatana jama are théâtreji kollol gol fuddama handen illa jeddi lewru novembre 2 kokkol andal gol fudda ummatore be gallunyeme ngado be hano fijirdeji théâtre non non do robe e wuro seno kamben do be kokkama andal der balde didi min goni minen kokka andal do no fijo siriyeti indirtengo a 6 citoyens gemma fu théâtreji didi kan himbe kolletti to hiro festival gol der jangirde fudo minen godi niya kokkol andal do fijirdeji chaka leydi he leydi
par les étudiants de l'école internationale de théâtre du Bénin
biendu ni ko gada futuro yande jeddi e mintaji waranje batu gufu dota no wodi du warbe leydi Belgique hidube hollude himbe nyanyal mu en idi ego o ni wadi chaka le latobe bal mena Niger e latobe bal leydi Estawana leydi Indireten denno Swaziland mena du hebi jalorgal du labi latal ittodira gan siriyade teful coupe leydi Afrika do wando ton Cameroun hitani du bujuna didi sappo e jena mena wari tatabo de sewrem didi hebi miccintinen himbe duni ko nyaloma goto hori latabal ittodirol gol hanta
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum Département Gaya région Doso no takki leydi Benin Nigeria dum du wadi kono tilsino he durobe egga hodabe tokkire leydi Gaya ko jawta durobe bedu hitane fu wakkati jawtata no keba sadormaji kewdi noy fenen daddo fedde durwobe leydi Niger hebiri mosala sadormaji di dum woni jamde de Gaya Dauda Hassan wadini manga Sambo Umaru ardido fedde fenen daddo de nani ko jabimu
kantal dungu hikkagu der leydi Niger himbe kuccitake far durobe egga hodabe ko wakkati jigon durobe no koja bisaji mu en jaha faale de yasin duroyde fedde durobe wi'etene daddo koreje mu manga Sambo Umaru o holli sadar magi be portata
la transhumance
ummade yade leydi gondi no golla no ko durobe ngatta gante fute durande dabbaji
pour les animaux
sadar magi die be portata
souvent ils font la transhumance
de goji go durobe leydi go ummoto e yade gondi mane don der leydi meden Niger e hore mu be ummo le region gom e yade region goddo se gonga ibe keba sadar magi do labim to remobe durobe horebe kambe sogeji leydi janane du no godi sadar magi din dom fudunde de reji duro on kuba buri
tout site n'est pas en règle
on gadi fille labi di handi tokki die non
d'abord
no ani duro tawde tal kurumun tugal etal kurolor dum ko ummake leydi gonno yaade janandi kam e hore mun du tawe tufi dabbaji mum no wondi carte d'identité mum wodi leydi ndi duro on yaata dinto no wodi labi mum di darnani hore mum jama leydi de to deni duro be mon no jidi warde to amim labi di be tokkata wakati ji gomno wodi durobe be andana dum natirobe ni der leydi di
noy gatton ko gurti di durobe tokkata reno
d'abord nous sommes en relation
miden golida e lamu e be juude mun tawa le durgol dugol ko watta batu jooda kale wade do majjum do kero leydi bene dom kominuji din fu miden gada nabe tindinol gol merube no tawa hen kambe laamibe durobe remobe sukabe ummatore e rewbe denne miden kala do sadoro maji tawadi der filla ummanki durobe der leydi yahande leybe yasin e wiide ko ni dum warrete durobe no kandi tawde e dereji ko ndilla de goji gombade durobe ben tindinama se beto tindinaka dum watta misali duro anduno do do tokkirta ko witto o wara don o tawa indo mabbama
labi di gondon onon tokka gam podon hakkiloji himbe
joda kale on yani min goni miden ngada ardibe filla durgol ben tefanta dum mosala
solution
bandiraɓe tiniɓe kokkoli habaruji studio kala nguɗo yewtere meɗen pindinol handen dow saɗormaji ɗi duroɓe egga hoɗaɓe tawda nder région Gaya kokkol habaru meɗen timmata sey accen to Asmana Shina warta hokka habaruji e hawsankore assalamu aleykum jirosein faya dolbel
mayne sorowa warde birnin gaw
kettine studio kalangu do radio moɗo
studio kalangu yaadu leydi Niger